ate kubanga oba singo mukwano
seberanga be
Hola.